anu na-egbu na mmadụ abụrụ Chukwu. Anu na-egbu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ Chi, Oya, make you come, make you show your power. Onye si na ya bụ Chi, Oya, make you come, make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na Chi ya dị mma. 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 Kenebechi, Kenebechi, Kenebechi na mmadụ bụ Chi. Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. I know your man, Peyton say you be God. And when he talk, he want to make me pause. Na him be cut, na him self be judge. Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. If you know a man, Peyton say you be God. Make the call, invite them on. Obulowo nyakwulu biaba. Obulonu nyakulukute. Obulike nyakeluketa. Owaga malele ikebikechi. Anu na-egwu na mmadụ bụrụ Chukwu. Anu na-egwu na mmadụ bụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ Chi. Ya make any for Chi bulu Chukwu. Onye si na ya bụ Chi. Oya, make you come, make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na Chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na Chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na Chi ya dị mma. Eziokwu. Onye si na ya bụ Chi. Ya make any for Chi bulu Chukwu. Onye si na ya bụ Chi. Oya, make you come, make you show your power.